Oh, na na na. Ajayi. Bieta
boy. Vera nyimbo za vamwamba.
Zana wanga tunaze. Amboye, amboye. Na na na. Nene mwana wanu ochimwa.
Tichimo on the board.
Mwini kupemba mkululuke Majimondi makita wase mfufute mbuye Landila ni kulapa kwanga, kulapa kwanga, kulapa kwanga Mwini kupemba mkululuke Majimondi makita wase mfufute mbuye Landila ni kulapa kwanga, kulapa kwanga, kulapa kwanga Hata tende kuzi wandi malakwa Akamala likilapa malopo ndi machoka Mwandi mahule ndi chochi pembezo changa Ate ilezi maboza makanga na ndanzi zanga Kuba kunyoza ama siye wasa uka Nichimoli tilomwa ine yosi ndina chite Zapingo wanga sindizi wapo kanujila ya satana basi Ndiyo mwendi kuyenda basi Mashehe azibu sambali yao ayesesa Zasi kula jiwelu zono kumandi kumbusa Komandi mawayanka kuti na 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 Zikoli silingate Mwye kupemba mkululuke Machimoni machita wase mfufute mbuye Landila ni kulapa kwanga, kulapa kwanga, kulapa kwanga Mbuye ni kupemba mkululuke Machimoni machita wase mfufute mbuye Landila ni kulapa kwanga, kulapa kwanga, kulapa kwanga Machimoni machita wandufuna ndi wasiye Ndibwelele kwa inda topa panga za mundima Mkululuke, 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 mkululuke Atate mkane buso wanga Muzindi sokolela zonse zomwe ndizi panga Kukala panda eno ndi kuzi wandili chabe Atate chonde landila nulapa kwanga Sindi kufuna zi wanda kumandila mulila Sindi kufuna chuma usiku choma ndi zunza Ngati awo awawa uyuyu ndi uyo Kukala panda eno ndi kuzi wandili chabe ne Mbuye ndi kupemba mkululuke Machimundi machita wase mfufute mbuye Landila Ni kulapa kwanga, kulapa kwanga, kulapa kwanga Mbuye ndi kupemba mkululuke Machimondi machita wase mfufute mbuye Landila ni kulapa kwanga, kulapa kwanga, kulapa kwanga
Download ni tikumvera nyimbo za vamwamba pamalawiwanga.com